What the billionaire? Hapa nilipo I'm swagging the floor. Son of Lapo, I'm rapping for sure. Balaka za gadi na kile mashow. Sadaka za bloody kwa banki na blow. Kaka yao, heshima ya rap. Wengine street when it is a dawn. Crown kibao, mazima on top. Wengine saluti na leta nyumbani. Dada zao wakimana kwa stage. Wengine ufeli kuketi vitini. Kaka zao, mahela kwa back. Wengine wanipe ni baki alone. Bili tayani walisha ilipa ni shusho kwa chati wapandishe wow. Sili vizuli uwezo na zili na fight na study watake mgao. Mkongo wa rapu ya bongo wa kongo kukwao. Pengine wangenita defao. Nibonge madini ni michongo wakika kitema na raise ni wafiche makuwa. Rudisha marapa kifeki na trap. Maliza maneno kikomo ni fame. Zugusha kalata nzuki ni chache wanete ni kiki na hindo matai. Chokesha mawaka kitata ushindani. Wajua kabisa we not as the same. Ulisha matinta rapiko pitise kwa heri. My haters are feeling no shame.
Nifanya na kutaka cause nobody can stop. Ikiwa on the pill na zitaka some club. Nifanyi for the fame. Ninataka hizo pay. Nifati madena weka rap kwenye pay. I'm a rap star.
I'm a rap star.
I'm a rap star.
Yeah, I'm a rap star. Yeah. Nazidi kimbiza na rap ya siri. Kila week many new release. Busy busy album kwa bed. Sweetie sweetie ni kuwapa message. Sniper wa rap waletuma na gadi kufanya hii rap we sound vizuri. Stranger na waka hawana idadi. Na uzima stop to be any two. Talented ilapa kutoka Shatown. Supposed to hapa in Telecom town. Wanite kikizu lizeni captain. Na liski ni week ameshiba lijoni. Sama kushinda na cheza na mic. Toloka school ikaweka some verses. Uzuli ukweli kwa open of ever. Keep up rap so ni forget your haters. Makini kazini na joking forever. Rap lakini kaseti ya line. Let them my men who had it for long, they come up now, they copy my rhymes.
Naifanya navyotaka cause nobody can stop. Ikiwa on the bill, nazitaka some club. Sifanyi for the fame, minataka hizo pay. Nazifati madena weka rap kwenye pay.
I'm a rap star. I'm a rap star.
I'm a rap star. Naifanya navyotaka cause nobody can stop. Ikiwa on the pill nazitaka some club. Sifanyi for the fame, nataka hizo pay. Sifati madena weka rap kwenye pay.
I'm a rap star.
I'm a rap star.
I'm a rap star.
Yeah.
We're taking over, right? What the billionaire? It's your boy, I'm not the rap son. Rhymes medical scene. By tone on this one. Yeah, we out.